radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komini ya Musambira. Niwe warukotse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we nyuma y'imyaka 28. Binyuze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaru kabura ga abona umuryango we impundu ziravuga arishima.
Ishimye cyane. Aho nabo nabyumvisha ko ari ngiye wahari wabonye umuryango. Ariko ni byiza ni by'agaciro kugira aho ukomoka ni byiza nyaka yose nemaze nkagira aho nkomoka. Baho meze nkaho afite aho mba nubwo umuntu aye gaho mu gihugu ariko umeze nkaho utazwi. Urumva nishimye uburyo nahuye na ba masenge narababonye, nahuye na ba nkubose narababonye, abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nari nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni iby'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi, ubutabazi buvuye mu ndibaza imitima yabo. Nta wundi sinzi ukuntu nabivuga, ntakuru yarashakishije ariko ngeze ku ijwi ry'Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana y'umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere kwari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira, akaba yarazwi ku kabyiniriro kanzinzi n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakubu Venuste yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari uwa kabiri muri famiye mu ndetse na nyina. Bageze mu nkoto bari kumwe n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangeweye barabagambanira ku bantu b'ikivuye ntarama z'ikivuye ariko nitandise ko zitwa barabanza kuri nyina baratema batema abana bose bajugunya hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'aba uburura byo twabibonye byo muri ko yavanwemo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radiyo y'igihugu y'Amerika mu kigaragasaro kabura gahunda kugikurikira, numva bavuze amazina ye yishwe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma ntangira gukurikirana rero nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanganiwe.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva ijwi ry'Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Innocent.
Musabane Innocent nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya mo we ya bamuteze nene muri Bahoba muri 93 yari yapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we na barumuna na murumuna we na mushuti ko bari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bahavanywe n'umugabo witwaga Kijane, witwa Kijane yari afite ikiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbereho gato, ahavanwa n'uwitwa Fulgence w'umunyacyangugu wari utuye hariya kuri Bahoba nawe bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira interano zari kuri kwa iriye ko hari harimo umodoka harimo umugore w'umugabo witwa Mutabani Nosa urimo agiye murira Nosa y'amasasu kuri jeta ukugera niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Amakuru twamenye twayamenye mu gihe cy'agatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye babitwa ko babahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amubuza gusohoka ngo abakurikire kuko nabo baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwaka Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mbuyeho ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twari ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu moto utuye i Kigali ujye kureba uwo mwana n'imirambo barayishingiye byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye kwa minisitiri ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku Ijwi rya Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye kunzira n'impamvu bamuhaye iriya zina igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba wacu na mbere yuko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe
mbonye yabanje kunkora ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndababwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikira kuko ubushobozi ndagufitezeranye n'abanyamakuru bamwe bo ku Ijwi rya Amerika ngiye gukurikirana numve ariko byahise binkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye aho igitangaje na Fabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yishwe agatafari.
Oh, ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda ibyo byo ubisobanura gute nabyo ni nk'ibitangaza
bo muri kigo twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamureba bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo cy'imirongo ava cy'imirongo yaje no kumugaho ngo yiguriya n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa Deperi umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucuranzi n'umuhanzi n'umudije mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunga. Umwana nawe agatuye bahita kubishinzwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 10 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari aho avuka ntane iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurura cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije wowe muri wowe niki wumvise gihindutse niki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyanzira yakwibukije
kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byari byananiye ariko urumva nabo byambere igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri makengo ngo ucuremo makengo papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye Mateusi yarafite yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu kitazi kimaze kumukubita niwe muntu washinguwe iwacu ashingurwa n'abantu bwo ku isi yose ku buryo imodoka zari zipari kuva saa tatu kugera ijana yari umuntu ukuze cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyishe umusazi nawe wamana ahamagaragara yambwiraga ngo ariko ngo ibintu bisazi ntibijya bishira umuntu ungana nawe uratinyuka ugasara ntago muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira nawe ahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume tugera turi batatu abo aribo barabyihorera nyuma tumaze kubona aba tumaze kumubona tumaze gukonfirima ko ari we tubaherereza amafoto tubaherereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara abona nanone yarasengeye mu rukiko rw'ikirenga hari undi wo muri statistike nawe baravugana baraganira kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye
akasaro kaburaga karabonetse akasaro
nyuma y'amezi atandatu Stanislas Kanyenzira abonye umuryango yagarutse ku ijwi rya Amerika za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi uwo Kanyenzira nakiriye ubu n'imfubyi itabaza
mbese nabonye umuryango ariko mu kubona baranyishimiye ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye banyikiye banyishimiye nyuma nabaje kumpinduka bavuga ko ntari uwabo abitewe sinzi icyo ari cyo ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye na n'ubusi wa none ubu turacyari kumwe banyemera ko ndi uwabo ariko abandi bo bakabo ntabwo babyemera kereka masenge imwe niwe wenyine ubyemera abandi bose ntabwo babyemera bavuga ko ntari uwabo ntabwo bajya babyara abana bameze nkanjye babareshya gutyo
iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo baba ari abana bareshya nande bareshya n'uruhe rwanda bavuga n'abameze bake
bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi bo babyara abana barebare ngo ntabwo nta muntu we waba ugeze uba mugufi cyangwa areshya nanjye ariko ibyo babivuze nyuma kandi mbere ubwo bagaragarizaga urukundo banyeka ko banyishimiye ariko ubu ngubu nyine byaje babiri cyane kugeza ubwo batamvugisha nta n'umuvugisha muri bo ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza
uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare cyangwa se n'impamvu zawe zatumye ujya muri gereza
nibo babigizemo uruhare kuko iyo dosiye uko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ariwe n'iwacu ngize nta bandi ndi kuzira
ibyo unyemerere simbijyemo simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza nzirekera ubucamanza jyewe ndeba uruhande rw'ubumuntu rwanyu nirwo mbafashamo kugira ngo mbafashe kongera kwizera nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo abantu wampaye ntabwo banyakiriye ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye uretse yuko na papa wawe yari umugabo ariko iyo nshaka kukubaza abavuga ko batakuzi muri 94 wari waravutse wari umwana muto yuri igitambambuga abo baso wanyu ntabwo bakwibuka ntibakuzi uwo mwana wavutse wabo ntibamwibuka iyo bakurebye ayo matwi bakakureba urwo ruhanga basanga utari uwabo
kinyobera bwa mbere na mbere duhura barabyemeye baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbese ubona ko babyemera ariko ba data wacu igihe cyarageze ndetse n'undi witwa marume igihe cyarageze baranyaga bavuga ko nyine ntari uwabo
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu ndetse mama wacu muhari bose barabyemeza ntari n'umukozi wo mu rugo wa watureraga we yatwarahuye yarambira ngo nihuye mwihuto nde arebe nimba ari ngiye nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakunze kuko narakureze ariko abandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwabo izi ikibitera abantu mwamuje nabo sinzi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abandi b'abamama barankunda ntabwo navuga ngo ubu barahanyega ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo bariya twahuye bwa mbere duhuye ku ijwi ry'Amerika ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana
birashimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi rya Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba aribyo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize waba uzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi gusa none byabuze gica ngo hatazagira imana mutabantu feza akabura ikintu yakoze kandi mutabantu yari yarakoze ibi rero ba data bacu wowe bifite kandi icyo kintu ngimvuga hanini ko ari cyo cyateye ibyo bintu bikatuma nanjye bajya bavuga ko ari uwabo ni cyo kintu hanini cyabiteye kuko abandi bose batabifite barahabunda nta n'ikibazo na kimwe kigira nta n'uwo ari umasenge kuko wanjyane ntabwo navuga nta wunyanga andi masenge ari menshi ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda ntahantu byaboneka kandi isi byo nagiye ndangamye cyane nagiye ndangamye umuryango ushakaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze Kanyenzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
hari atuwemo n'uwo data wacu iri n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mitatire niko navuga kubera ko nyine ntago umuryango wabyejejweho kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo uyu munsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari inzu
iyo nzu iramagana he
iyi Nyamirambo
none se Kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere yuko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kacyiru ka Kigali ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzanye nabi kandi hari uburyo bushobora kuvana ubwo rwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niva uruwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ntari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana n'uwo nyogosenge nawe tukamupimana nawe asenge aravuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kereka njye ndi kuguhakana njye singuhakana rero baguhakana gute baguhakana ese ibintu bibaho ko ubwo buhita ushobora guhakana ngo ni uwacu si uwacu usohoka igisubizo cy'ukuri naho rero harimo urujijo batajya bavuga ko ntari uwabo babyemeza gutyo kandi atari ko babyanze
none se uko byumvikana yuko uretse kutaguha urukundo wari ukeneye ndakwibuka uza mu kiganiro Gasaro Kabura wambwiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya Jenoside ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyafasha reka mbonye ubutabera akaba ari bwo bumfasha iki kibazo kitarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikintu cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwa ba mama kuki bankunda ikagaragara cyane yuko ni rwo kuko hakabungu umuvukana kwa mama akaba nkunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndumva ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza ibibazo nk'ibyo ngibyo nibaza nimba koko u Rwanda rugendera ku mategeko bamfashe ikintu kibasha kurangira kuko ndabaye ibutaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubaho zimbo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kuguteragira na bigeze ahangaha iyo bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyangwa se tumwiteho tumuha urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kumbona mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva kazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishije ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ufasha mu munsi ku munsi
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihari kuwa muri Sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert ise akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasenge akaba yitwa Cicire sekuru nawe yitwa Bapfakurera se wabo yitwa Gaperi yigaga Rugenda Irukumberi yabaga icyahoze cyitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumbera te agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu ikibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutyo
none se nawe mwari kumwe icyo gihe uramwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ku rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza none se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokotse aho ngaho ikibe buvuga
barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushiki we witwa Gishikazi
none se icyo gihe metode yari afite imyaka ingahe muri 94
icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7
nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahungaye masasu nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana
ntago twigeze tumenya andi makuru gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize
yego
ya nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro ariko ntago twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica
urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenyese kandi
ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutse ngo bikanyuraho ariko nabwo tuyabona imitagihe tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica
ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mba mbazi ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro si wowe wa mbere bibayeho hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro
nta kibazo nubwo ariko utamwakira waba utari wamwakira umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwa niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho
none se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande watondaguye abambere bafite icyo bapfana ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande
ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho namuhawe n'Imana Venancia aracyariho rwose
yego
ndetse na Ndowa Paul Museveni na waracyariho umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho baracyatuye aho ngaho icyahoze ari komine Sake ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi
yego none se Uwineza Janvier niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye yagusize urumwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga none niba akumva uretse kumuhumuriza ukamubwira amakuru y'umuryango wowe kutwaje ijambo umuryango wose niki kindi ushaka kumubwira fata umunota umwe umubwire iki kuri ku mutima
birashoboka yuko yaba atakinyibuka cyangwa satananzi ariko icyo namubwira cyo ahari ariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda wacu na mahoro yaza aka yatugera hanyuze ku Gasaro ka Buraga nka kino kiganiro kuko bazamuha nimero zacu atugereho murakoze
Janvier urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro agasero kaburaga tuzagutumikira ndizera yuko umuvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
agasero kaburaga
Undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena mudugudu wa Kanyiraza ninka ikaze mu kiganiro agasero kaburaga
twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu muburira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazina bamuhimbaga yitwaga bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
naga ninge twari turi kumwe yarari kumwe na mushikiwe ariko umushikiwe yagarutse nahanga aza gupfa ariko yatubye yuko baburaniye muri Kongo
baburaniye hagana he
mana we nimba ngo kwa hano biti wari kare ni mu bice nibyo ngibyo nimba ari wari kare ndumva ari gucyo yatubwiye nubwo hashize igihe
wadikade habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu buhe mwaka
hari muri 1996
1996 1996 se Jean Aimé yarafite imyaka ingahe
ubwo urumva 1994 yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza mahadi mwatandukaniye he byagenze
gute nyine we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo guhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonyine ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Kongo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye mbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukane aho ngongo muri Kongo ngewe ntago nari nte kumwe nabo ubwo amakuru nguha nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana tubwira ko umwana baburanye
none si wa mahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wowe birumvikana
iyi yari ni nk'umwana nk'uwakanga ni nk'uwamwana nk'uwagatanu
komera kubera ko nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza birumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushikiwe wowe usigara mu Rwanda mushikiwe aragarukagaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe muri 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongiye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishije ubundi bwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuganira kananjye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda njye ntabwo nayo nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava i Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya ba birumvikana cyari igihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru w'abacegeregera waguha makuru akubwira ati aba bana bagendana n'ababonye nta muntu ugize nari mwe akubwira ko yababonye bagenda
umuntu nawe ugeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo ntabwo yigeze ansobanura ngo twahuriye hehe kandi nawe uwo mumama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana nta wundi muntu yigeze ama makuru pe gusa mfite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane
yego
ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi ukurumva we yagiye bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire uwo murumuna we yari gatoya we afite nk'imyaka 6 n'umwana mukuru n'umusore nawe yari umuntu w'umugabo yarakuze
ajya kubaza amakuru ye mujya muganira muti muvandimwe ari hehe mukunda kumutekereza
mukamuje yataye n'ikiza aravuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho
birumvikana ariko burya ikizere kiraturema ikizere kiraturema
kiraturema pe n'ubu harekare sinzi umuntu twaganiye ndabasha njye naranamurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira
none ndaguhamagaye
none ubwo njye birananunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga
urumva rero
umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbyira ukuntu ngo batoye umwana mpita mbaje natwe twabuze umwana ariko twarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho
ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari warekare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu kitarike hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima
icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho akihumeka uwiteka azongera duhuze pe
yego
icyo kintu mora nsaba Imana nkavuga ni nimba kibaho kuko uwiteka n'ureba kure aho twebwe tutareba ni nimba kibaho azongera aduhuze tumubone
yego urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba nguhamagariye umunsi wadukizera ko nzaguhamagara Julienne Mujawa Maria rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jaime w'amahoro ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
namwe kandi murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
turi mu mwaka w'1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 9 mu cyahoze cyitwa Komini Ntongwe ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryetna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani bahavuye bajya mu by'Imana uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na kapitene Ntare yabaye Gitaramari RP kimwe na Ndani uwo umuntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka yipfuza kumutura ineza yamugiriye Nzamurambaho Karekezi hose aho uri hose niba wumva ijwi irya America tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwa wumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka wa 1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza cyamuramira agasinzira imbehe mugeze ku munwa
yarangije ati ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye yicaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate branch ko ntari mbizi ibyo bya kawunga birabona mu muceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkaceho bwanashyira umuceri ize mu kanwa kubera no kumarigihe ntarya yani gamita ni ya monga ku isima ndashinzira bya biryo biteretse aho ngaho bana wa mupadiri yaje gusohoka asanga nyine isane iteretse aho ahitambwira ati rera tereka ngo aga karita uze nkujyane mu bandi itonto amaga karita bafatiraga igikoma n'ibindo ubwo nyine anjyana anjyana mu bandi muri sare hari harimo abantu bakuru n'abana tugeze muri sare ndarayemo rimwe gitondo nyine ubwo tasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanye yo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaga kahita bahita bakanyiwe ariko urumva nyine bafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri munsi wa gatatu nkotanye za ese zihagera zihageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti tabambwire se wa mwana we wakurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute basohotsemo gutyo nanjye ndamukurikira urabona hari hari agakiyosike kako kakora njya nkibagerwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga amaho ahita bicara aho kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye arambwira ati se wa mwana we wimura ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ubwo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine padiri arambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite wo kujyana nanjye waza kuba mpafite mba nkujyanye ubwo nanjye nyine nagumye nicara aho ngaho ariko amasasi ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi igihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntago gusubirayo ntago byari gukunda kuko umuhanda hari harimo interahamwe n'amasasi ari kuvuga ntago nari kwenda kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine nataye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ngo hasigaye hari inzu ya beka beka niyo isigaye ikorera n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyamo nyine ngo mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziri aho umusirikare aravuga ati umwana n'umukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo guhita umukecuru uzane hamwe ziza zirafata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekere igikoma Tachimu ariko bwace ahita yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana isaretse n'umuka nyine abantu umwe nyine bahita bajya gutarusoka bajya hanze bazajya bariho barara. Umunsi wakurikiriye inkotanyi zahise zihagera. Zihageze abantu barirukana. Irukanze ndavuga rero njye ntabwo nirukana. Guma nicaye aho ngaho. Inkotanyi zihita zigera gute zaze zamfata. Tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho duhita tujya gute duhita dukomezanya ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe bari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tujya gute dusubirana inyuma naho tumaze gusubirana inyuma ndavuga ati ubungubu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona nkuri umuntu wanjye ntabwo ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba naho n'uwo muhanda ntabwo ari wo twakomeje tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gako turagenda tujya ahantu bita Irima Irima turagenda tujya mu kigo cy'amashuri niho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe ariko ubwo muri uko kugenda hakaba hari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabo ni ahantu bita za Musambira yambwira ati wa mwana we ngo no tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye sinzi ahantu bari ariko ngwino tugire gute ngwino tugendane nyine turagenda kugwiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga ubwo nyine twaragiriye tujya Irima igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu ku bw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we ubwo nyine turajyana tubana za Irima Irima nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango ko tumaze kuhaba barambwiye ati si wa mwana we kugeza ahantu aha bamenye iwanyu ndavuga ati nahamenye ubwo uwo nguko Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda tugera hehe akagenda nyirange ageze ahantu akambwira ati ahangaho urahaje uvuga ati ndahaje twaragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye nawe wari watubwiye ngo bashiki bantu bageze gute ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera aha ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abandi kugira ubwoba abo witwa Ntawiha nyine arabaza ati si uyu mwana muramuzi ati wabo ni he bahita bamwereka ati wabo naho ngaho naho nyine amazu barayashenye ese tugira gute twese twongera duhita twisubirira Musambira
hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungo iwanyu wagiye Irima uzi kuri umanuke hepfo wenda ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yarahererereye
abo bashiki banjye bo namenya amakuru ko bapfuye
naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo jenoside nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka amageze ngaye mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali wabaga kwa Masenge aramwohereza aravuga ati uzagende ureba ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana waba wararokotse uzahita ugera gute ahita umuzana ubwo nyine nahise nsubireyo uwo mubyara wanjye yambujije kongera kujya gute nsubire i Musambira ubwo hashize naraharaye umunsi wakurikiye uwo mubyara wanjye twa Kanyenzi ahita aza aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndiga mushuri ndayiga ubwo ariko n'amahirwe make wa Muhasenge nawe yaje kwitaba Imana muri 97 ubwo nyine rumwe narakomeje ndiga nzanza kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gutsura aho ku isambu aje gushaka amakuru kuko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene Budara akaba bari baturiye munsi y'isango yacu ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho yagiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ariko murumuna wanjye yari mutoya ntabwo we yari mu musirikare akubwira nyine yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe yamwikoreje umusambi amwitwariye agira gute atamumwambura umwambuye amuhereza iki amuhereza fande wabo nyine bakome barakomeza fande wabo agira gute amuhereza umugore we wa fande bamwitaga gatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Gatarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe sinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu ubonanye n'umumajoro sinibuka amazina ye ndamubwira rero itinzanya n'ibi n'ibi hari murumuna wanjye yagenze gutya na gutya ahantu ku Mugina nyine arambwira ati rero tiwisonyite ati njye nta kintu nagufasha uzakomeza ubuze nyine yambwiye n'andi n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira muri iki kiganiro arambwira ati rero ati nta kundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nakomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ubwo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gute nabonye kontaktize nyine birangira mubuze icyatumye mbahamagara navugaga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda bose hari bakiriho abanyamakuru bagera gute babyibuka babyumvishije kandi bamfasha nkaba nakongera nkamubona ndumva ntabwo nteranwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'inkotanyi kikawenda nimba araje kuzizira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho aba rero ariyo mpamvu nabandikiye mbasaba ko namfasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe genda ashobora kuba ataragushatse kubera ko azi ko nta muntu nta muryango asigaranye ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru washoboraga kuhibuka we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'impfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureza akamukuza cyangwa se n'ugatambira yaramureza akamukuza niba kiriho akaba kumva magingwa ya niki ushaka kumubwira mu magambo make
ushaka kumubwira nuko yaza tugahuza tugahura tukongera tugine tugakora umuryango nange ubu nyine narabyaye mfite umwana umwe w'umukobwa yaza tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu ndi uruva ngo nyine nahababwiye noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeje utegereje wizeye ngaho gira amahoro
namwe murakoze
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ntungwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kungu afite imyaka 4 abamucirigera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije atishime Jeanette ndi nyirakuru ndi nyina wabo wase
uri nyina wabo wase ise aracyariho
aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
arabizi
mwarabiganiriye
yatubwiye niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
we yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine no kuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye
niho bashakaniye babyara umwana bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira mu gihe
ntabwo yamusize abasirikare ngo nibo bamujyanye mu 2000
abasirikare bahe bamujyanye
umva sinzi niba nabo Rwanda yikugira byo sahari kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri kujya gushakisha Torres ubwo rero yitwa Mugenzi Dieri
yego
noneho mama we nini yagire Mugeni
yego
ye
none se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingwa ya
nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri tuza gushakisha aho ngaho turamubura bamujyanye afite imyaka ine turakumara turashakisha turamubura ntako utagize rwose umwana wari ufite imyaka ine mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane
wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi
oya ntabwo mazi aho ndi ni kuri kuri wari uji niho nagiye
komera shaka utuzi banze umwe dukomeze
ni ukuri ubwo nyine njye nasiragiye aho Kigali nasiragiye i Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye ubu ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme turongera turashakisha turaheza
ntiwumva Kigeme aho ngaho
arongera rimwe batubwira ngo ari bukavu n'ibintu byinshi bakomeje gutubwira
ni bande babibabwiraga mubyeyi
ngo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tugasumayo tugaheba gutyo
bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagari kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye
nabonye ari nk'imubabura batubwiraga ariko buri uko ntabwo bari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi buryo
yego hanyuma se uwo muhungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia bambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yabaherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi
yamubuze ntabwo azahaherereye ntabwo azahaherereye pe niwe waduhaye imyirondoro ye
yego
yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe niwe wayiduhaye igihe bamujyanye afite imyaka ine yatubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye ngo rero nyine nanga kwicara ndavuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha
nagira ngo byumvikane neza abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Congo bamuzana i Rwanda niko bimeze
niko yatubwiye niko umwirondoro bumeze
ibyo ni byiza rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Congo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'impfubyi birera abana b'impfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba i Butare naho cyari gihari naho ku Kigeme bakubwira cyari gihari nakubwiye na SOS Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi niba hari uwumva muri kano kanya ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga menye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo umfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Congo ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo ni 001 2 0 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.